Umauleza fe, gebi obulamu aluna kuluwa lero, abakugu mubulamu obwongo. Oba abakugu mubyobwongo. Yes, balazo wenye mivu, kubanga abavubuka bangi bongedde okufuna ekizibu ku bwongo. Na abayizi mu university matendekero aga waggulu, naye nga kino kyonna kivudde ku pressure eri ku social media, emikutu emikwanira wali gy'emikutu emigatta bantu okukozesa ebiragalalagala, zaala, gambling, kati n'ebitabo nabyo nebibatabula. Okitegeera nti bino bibaviiriddeko okutabuka emitobo okufuna ekizibu ku bwongo. Omukugu mu byobwongo ye Dr. Gardner Rajseta Herbert era yakulira ekitongole kya Mind Heritage Uganda ategeezezza nti emikutu emikwanira wala egizzenga gyeyongera entakera giviiriddeko abavubuka bangi okufuna ekizibu ku bwongo, atejjukira nti bagyettanira naye gye bakoma okugyettanira gye bakoma bo kennyini okwennyamira okutandika okweraliikiriranga, ate abamu kibaviirako n'okwejja mu bulamu bw'ensi eno. Kubanga bingi bibalaba ate ng'oba oli awo bibateeka mu katyabaga, bo ke batasooka kukola ki? Kulabirawo. Ategeeza nti abavubuka bangi ensangi zino beesanganga ebintu ebimu baagala bakole ebibasukkako bafuuke ba influencers.
Nkubuulire ennaku zino social media nene okusinga obwongo bwaffe ng'abantu. Nene nnyo, tulina kwetoolerako. Buli w'onaagala osene omalewo ojja kutabuka obwongo.
Kubanga agamba nti gye bakoma okwefuula bali kuba kati bw'oba ogenda kufuuka influencer era waliwo by'ogenda okukyukamu, lifestyle yo egenda kukyuka. Kyokka kino kikuleetera gwe kennyini okwerabira kikyoli gwe ng'omuntu, naye nga nebyoyingiddemu byo byennyini tobisobola byafoodinga. Tosobola bikola, kati kino kibeerako abantu okufunako ekikyamu ku bwongo. Era wano wasinzidde n'ategeeza nti abantu wano beetaaga okutegeeza ebintu ebimu ne balabanga tebabyenyigiramu.